Katonda.
Praise Jesus much, children of God.
Mwasuze mutya mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
How have you been in the name of the Lord Jesus?
Obulamu buli butya?
And how is your lives?
Mbuliza muganda wo.
You can greet of your brethren.
Mwagalize ebisinga obulungi.
And wish them the best.
Mugamba alowooze ku kigambo ekyo.
Tell them to think of that word.
Kiyakajja awulire nate.
That they have just heard.
Era nga agatagata n'ebya nkumi n'enkumi.
Join up the thousands.
Byazza awulira.
Those they've come hearing.
Ebya ebyawandikibwa ebitukuvu.
Of the holy scriptures.
Katonda ngatuteekateeka.
Prepares us
mumulembo mpya
the new generation
gwino okumanya Katonda okujjudde
with the full knowledge of God
olw'okutuukiriza okuyitibwa kwa zasuubiza mawanga gonna
and to fulfill his worldwide promised call
okuli ku ggwanga lya Uganda
which is on the nation Uganda
ogwe mulimu gwa Katonda ogusembayo
and it's the final work of God
era revival ekyasinze era esembayo kusema zinga wensi
and the greatest and the last revival on the planet earth
okusinzira mu Uganda ekkula lya Africa
blessing in Uganda part of Africa
yayogerwako mu bunabbi obuli mu Bible.
It was spoken of in prophecies in the Bible.
Niyogirwako mu byafayo okuyita ma European explorer.
Spoken of the history through European explorers.
Abantu nyanga ensibuko yo mugachira.
Those who so touched for the source of the River Nile.
Ngabagamba anti enserimu ensibuko yo mugogo.
And they said the nation holding that source.
Tujisubiramu omulimu ogwenja olugwa Katonda.
Expect a special work of God from there.
Ira nobu nabyo buze kufuma mbiro binebya AD.
And the prophecies which come released in the AD.
Irubugena maso nokufuruma.
And which move on coming?
Okusokera dalanga obunabibwa va mugwangi lya Australia.
First like the prophecy which came the Australia. Naburaga
tuli gwanga lya mukisa.
And it showed a blessed nation.
Abantu abinjawulo.
Special people.
Abaronde ba Katonda.
Those the elects of God.
Iranga kiraga anti Katonda asinzira wano.
And it shows that God is blessing here.
Ukoro mulimu gwa kusemba yo kusema zinga wensi.
He is final work on this planet earth.
Wiranga nibwo twaulira mutume John Mulinde
as we heard through the apostle John Mulinde
egwanga masanganzira
the nation in the crossroads
mukatabo kaliyo bunabbi ku Uganda
the book of the prophecy on Uganda
ukubensi buko ya magezi nokutegira
be the source of wisdom and understanding
nokulishiba kunji
and many visions
kutoka koko okumwa okuchalire test okuchasembye yo
the one latest which just came recent
kuita munabbi omule mbulizi wenjiri omu
through one evangelist
yali yava Katonda nga yagwa
you were departed from God and yet fallen
yabadde we are confessing anti miaka abiri yali yava Katonda
when he confessed 20 years he had fallen from the Lord
twategedde konti mbulizi wenjiri Benihin
we understood as evangelist Benihin
na yobu nabyo bwa mujido rubanywa rokwenenya
the prophecy which came to him after his repentance
bamugambye revival era nokudizibwa obujja
they told him revival and restoration
kuri nakuva mugwanga ni dia Uganda
has to come from this nation Uganda
era nkwasubizidwa anti mwako gwa 2022
2022
ujja kuba kubunyesi
it would have spread the entire world
ninga tumanyi byogerwa ebyogerwa
but we know what is spoken
byogerwa kufa babitegiro
yes spoken of us who understand them well
era kwebyo tukuliko kiringa kya majoli
and among those there's nothing seeming a secret to you
wabura ekireto obukakafu n'obujulizi ndadala kyekyo kyenyine
brings proof and the witness that that is the exact
era ku Sunday yagwa
and on the last Sunday
twata lumutendera gw'okwenenya
we took a step of repentance
nga new generation
as the new generation
bo mulembo mpyo gwino okumanya Katonda okujjudde
the new generation with the full knowledge of God
nga ekanisa mu Uganda
as the church in Uganda
ekanisa mu nsi yonna
as the church in the entire world
iranga igwangi lya Uganda
and as the nation of Uganda
iranga kulwamawanga gonna kutuyimiridde kulwabo
and on behalf of all other nations we've stood for their sake
wali otwagalira okugenda okusama mutendera gwegumu
this day we want to go pray in the same criteria
okusaba ko kuwibwa
the prayer to be given
ngatusabanga fo mulembo mpya
and we pray as with a new generation
ogulina okumanya Katonda okujjudde
which has the full knowledge of God
iranga tusaba kuru ekanisa mu Uganda
we pray on behalf of church in Uganda
natusaba kuru ekanisa ya Katonda mu nsi yonna
we pray on behalf of church of God in the entire world
iranga tukomawo kusabanga egwanga lya Uganda
we come back pray as the nation of Uganda
ndimiride okuru amawanga amalala
we stood on for other nations
iranga tusabira amawanga
and we pray for nations
ne waliwe ebintu bitwetaga binji
but there are many things that we need
biruta yinza kumenya kinna
kimu those we cannot list one by one
ne ebyo nabizingibwako nga kigambibwa
but all they wrapped up and it is said
muzakari
In Zechariah 4:6
Disirwa amanyi
that not by power
Disirwa buyinza
not by might
Nirwa moyo wa Katonda
but by the spirit of God
Tizo kuba twetaga binji
maybe we need much
Iranga bukirambikidwa
just as it is marked
Ni yetu inakusaba ekiri major mwe bye binji
have to pray for the major among those many
Twistaga kusaba mwe mtukuvu
we need
ajje mu maanyi amangi.
We need to ask for the Holy Spirit come in the much power.
Ajje mu bujjuvu bwe.
To come in His fullness.
N'amaanyi amangi.
In the much power.
Kubanga tukimanyi byonna bye twetaaga bigenda zingibwa mu ye.
But we know all that we need will be wrapped up in Him.
Si lwa maanyi, si lwaki.
Not by power.
Si lwa buyinza.
Not by might.
Si lwa moyo wa Katonda.
But by the Spirit of God.
Ekitegeeza singa tumufuna oyo.
It means if we get Him.
Netumufuna mbujjuvu bwe.
We get Him in His fullness.
Najula muffe nga new generation.
Fills in us new generation.
Nasumulula amaanyi.
And it loses power.
Nayolekere kanisa mu Uganda.
It heads on to church in Uganda.
Nayolekere kanisa mu nsi yonna.
It heads on to church in the world.
Nabuna egwanga lya Uganda.
It spreads the nation Uganda.
Nayolekere amawanga ago mu nsi yonna.
It heads to nations of the entire world.
Tegeza bitwetaga tusubula okubifuna byonna.
It means what we need we can get them
so
all.
So esala yotegenda kusaba nnyo bintu bingi.
Prayer will not ask for
things. Wango byetaga naye abisobola aliyogo.
For you need them but the one who can handle them is one.
Omoyo mutukufu.
The Holy Spirit.
Yatumibwa mu linnya lya Kitaffe.
Was sent in the name of the Father.
Eri omwana.
And of the Son.
Linnya lya Yesu.
The name of Jesus.
Yogwe tugenda okusaba ennyo.
He is the one who going to ask for much.
Wanga tujukira mu Yokana 14.
We remember in the John chapter 14.
Mune Yokana 16.
In the John 16.
Olunyi okutandika lwe 10 okukira.
Starting from verse 10 downwards.
Yagamba nti mbadde na bingi byokubagana.
He said I had much to tell you.
He has space mbadde tumina
wakubite. But had no space to put them.
Naka kasanti nayo moyo mtukubwa alije.
And the proof that when the spirit will come.
Oyo.
Him.
Ajatola kubyange.
You will get from mine.
Uyo Kristo yali atugamba.
That's Christ who told us.
Atole kubibye.
You will get from His and give us.
Kubanga ibyo bibi akitawo.
What is His is of the Father.
Era ali tubikulya n'ebigendo okujja.
And reveal us even of things to come.
Atitegeeza niwankubadde twetaaga bingi.
That means though we need much.
Yonna tusobola bifunza funza musali.
Not all summarize them in the one prayer.
Nyanti tusobola bifunza mu mwogo omwabituwa kutusaba mwoyo.
Them up in the one who gives them to us we ask for Him.
Oya bituwa kenyini gwe tuba tusaba.
He who gives them to us.
Bamutuwe ndeni yabire ajje nabyo.
One ask and they give Him that brings them.
Kasubire ebigambo byensonga byerabira bisi.
Let me hope meaningful words of manifest.
Kubanga inawa yogera mu Yobu esuli ya 2 mwezi 3.
Where is fixed in the Job chapter 23.
Jokwe murugunya kwa fubera bujemu.
The grumbling is rebellion.
Kubanga jituko mokwe murugunya tukubwa.
The grumble we are smitten.
No kubwa kwa fene kusuka.
The smitten exceed.
Yesinga tuloza kuchiagamba.
Let me think of what he says.
Yesinga mbadde manye chifo jotula.
If I knew the place of your dwelling.
Chifo chentebe.
The place of your throne.
Nandi juze ebigambo byensonga.
Could have felt meaningful words.
Nembire to kulaba chiwa.
And I wait to see what he would have answered me.
Matugamba chi.
And we say what?
Tujemo ebyensonga ebyenkizo mwebye tugenda okusaba.
Meaningful what the major in.
Tusabemo winkizo.
If we ask singa
tuwebwa.
If he's given us.
Ne sigadde ya jobiteta.
Then the rest is the one to give, bring them.
Siwe wao.
Is it not that?
Asibire tukanya bulunji.
Let me hope we agree.
Tusabo winkizo.
We ask the major.
Tulete ekigambo ekyensonga kye tuba tusaba.
Bring a meaningful
what.
What we ask the Holy Spirit.
Wanga naye bamutuwa buwe.
Him to is just given us.
Oyo bamutuwa ate yaleta byonna bitwetaaga.
Even us and he brings all we need.
Kubanga ni tunatweta gw'obuwanguzi.
But we shall need victory.
Siru amanyi siru abuyinza kigenda sigala nga lw'omwoyo wa Katonda.
By the Spirit of God.
Ni tunatweta gagoba mizimu.
All we need chest demons.
Kigenda sigala Matayo 12:28 nga agoba mizimu ku bw'omwoyo wa Katonda.
Chest demons by the Spirit of God.
Bwe kinakyetaaga kuwonya ndwadde.
Need heal sickness.
Kuzukiza abafu.
Raising the dead.
Era amanyi gajja kuva eri mwoyo mutukufu.
Power will come from the Holy Spirit.
Bwe kinakyetaaga kubunyanjiri nakwata ku mitima gy'abantu.
Gospel touch people's hearts.
Moyo wa magezi.
You shall need spirit of wisdom.
Moyo wokutegera.
Spirit of understanding.
Moyo wokutesa.
Spirit of counsel.
Moyo wa amani.
Spirit of power.
Moyo wokumanya.
Spirit of knowledge.
Moyo wokutia Mukama.
Of fear of God.
Kati mchigambo chechimu.
Now in the same word.
Tisinga batumira moyo mutukufu.
Send us the Holy Spirit.
Usinda kuzaburi 13.
Psalms 104:30.
Ye atumibwa nebitondebwa.
He sent the creator.
Nokuzo bujja nakola chi.
And even renews.
Nazabuje ibadde byayo noneka.
Things which had gotten spoiled.
Muchibanga twetaga revival.
If we need revival.
Tegeza ye mkuru mkuresto waringa.
Great restoration.
Kubanga atumibwa nebitondebwa wakati nebichankana nyizibwa atitegeza mukola revival kubizza obujja yakulembedde
in restoring them is the one fronted
kati byonna bitwetaaga bira bikanga bizingiddwa mu ye
all we need wrapped up in him
kubanga ne muluberebere sule soko nyisoka nolo kubidalaga
Genesis 1 verse 1 and 2
says then it's where linye lenga itabude tabude
apples mixed up
yeke nyine yamamira kuunguru ku buzima
self over on the depth
na atumibwa kwa ule kizikiza no busana
sent separate darkness and light
wechibanga enjire yo bulimba
if the false gospel
ye itubise tubise mu njire
mixed up in the gospel righteousness.
He
alone can spread darkness with light.
Can
separate children of God and those not. If we lead the children of God, we shall know these are the children of God. Now we need him much.
But
since we
name,
among those we name, Bible says, Psalms
105,
he sent the spirit that created and renewed the faith of the
earth.
Yet the other word says, Hebrews chapter
1,
verse 13 and 14. Angels are spirits.
Send
those inherit salvation.
And means what?
And
both
the Holy Spirit is spirit. The Holy Spirit. These are even holy
angels.
Spirits next to the spirit to be sent to serve. Means we need much. Get those to serve us.
Ask
on out majors.
Appear
like King Solomon.
First
Kings chapter 3.
Speak,
God, give me a wise heart with understanding. What should I give you?
Ask
the wise understanding. Give me spirit of wisdom and understanding.
Now
what came? God said you asked the Holy Spirit.
And
when you ask the Holy Spirit,
riches,
foolish other things.
Which
can mean what he gives you.
So, you know, some majors,
single out majors, meaningful major ones.
Like
King Solomon, spirit of wisdom and understanding.
As
the spirit of reason, all I've given you.
The
prayer we make as new generation,
with the full knowledge of God,
the full knowledge of God, as the church in Uganda, as church in the entire world, as Uganda for all nations. And all nations.
We're going
to ask for majors. The Holy Spirit.
The
angels serve to send to servants. There are seven groups. As you know, how we've come to study. You ask Angel Michael. Angel Abaddon. Angels of fire.
Gabriel.
The word to move spirit in the hearts of people. Ask
Angel
season and time of
salvation.
Who can proclaim to people to angel of the seal of God comes involved in this work seal the Holy
Ones.
Now we ask the majors.
Butumala,
after what follows, what is harvested is much.
We harvest
children of God in the
entire
world.
Send
apostles, prophets,
those
and
others.
Is a spread
of the apostles,
prophets. Is it not that?
Then the third,
fourth we can ask.
Major
works in the entire world to do for us of the world. And we finish there. Don't take many words.
The prayer of righteous
avails much if you
work.
That Bible tells us. James chapter 5. Verse 14 to 17. That the prayer of the righteous fails much.
Majors
bring the minors. Is it
the
stand on your feet in the name of Jesus?
Yes, you ever see when you
praise Jesus.
Can't you don't take a devil?
Many of you have understood me well.
Don't put a
wife, no child,
majors.
Majors, you'll see what will follow
in
the name of Jesus.
That
Stephen, for he began long to work,
Philippians
4:6.
Through
repentance,
last Sunday,
it came through thanksgiving. in the prayer. Father, pardon us others. Is it that? Father Almighty, King of Kings, you will come in your presence.
You
will be moving in there.
As
Bible tells us, the Acts 17, 25, that we both live in you and we slave in you,
but
don't leave your presence. The Bible says,
Zaburi ya 139
from verse 6 to 15,
we run from your eyes. Don't wrap your hands. Don't cover your mouth. mateka obadde ogutadde ogoore ng'okukyusa position osobola n'okutambula obulaba ekifo mwoyimiridde nga kigenda mu maaso okuziyiza okugenda mu maaso okusaba toyimirira mu kifo kimu toyimirira mu kifo kimu bw'olaba ng'olemererwa mu kifo woyimiridde olyoka oyimusa okusabako eri kitaffe kubanga bingi bye twetaaga bayibuli ne yeetegeeza mu yakobo essula ey'okuna olunya olusooka paka olwokusatu bye tulina kubanga ne tusaba ate era bwe tuba ng'abasaba tusaba bubi kubanga tusaba okozesa okwegomba kwaffe naye ku luno manya tetugenda kusaba twakozesa kwegomba kwaffe naye okusaba nga twagala okukozesa emirimu gya katonda emikulu gyatadde ku ggwanga erya uganda okusookera dda nga gwe kinnoomu nagwe kinnoomu ekyokubiri ng'ekkanisa ya new generation ekyokusatu ng'ekkanisa mu uganda ekyokusatu ng'ekkanisa mu nsi yonna ekyokuna ng'eggwanga eryayitibwa erya uganda ekyokutaano ffe ng'eggwanga ensi yonna nga tuyimirirawo ku lw'ensi yonna nga tusabira ddala ebisinga obunywevu ebisinga obukulu weewaawo tumanyi bulungi nnyo baluma essula y'omunaana olwabirimu omukaaga paka olw'abirimu omusanvu lutegeeza nti nno weewaawo tetumanyi kusaba ng'ekikugwanidde naye omwoyo omutukufu atubeera obunafu bwaffe jukiramu ebyo bye tusaba twolekera okusaba omwoyo omutukufu mu bujjuvu bwe kubanga bayibuli yeetegeeza nti weewaawo bingi bye twetaaga naye ne tuyinza kubyetusaako kubanga bayibuli yegamba mu zakariya nnya mukaaga sirwa amaanyi sirwa buyinza naye olw'omwoyo wa katonda kakano yimusa eddoboozi lyo oyolekere okwaniriza era okusaba omwoyo omutukufu mu bujjuvu bwe mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu yongera oyimusa eddoboozi lyo yongera oyimusa eddoboozi lyo yongera oyimusa eddoboozi lyo kubanga sikuwulira sikuwulira tambula tambula muvaawaawo vaawo w'oli tambula muvaawaawo genda mu kifo ekirala oba ekifo kiwali kye kikunafuya tambula weetololewo nawe oyagala osigale ng'osaba essaala egenda okufulawo eddembe nga gwe ekinnoomu ng'ekkanisa gwe kinnoomu ng'ekkanisa ya full knowledge of God international ministries eyimiriddewo kulw'ekkanisa mu uganda kulw'ekkanisa mu nsi yonna kulw'eggwanga eryayitibwa eggwanga eryayitibwa olw'amawanga amalala gonna katonda asobole okubasisinkana mu mulembe guno bayibuli eyogera mu basakabaka ekisooka 15 nti ebiro bingi nga mu nsi muno temulimu katonda omulamu era nga temulimu kabona agenda mu maaso n'okuyigiriza naye leka katonda tumwanirize okuyita mwoyo omutukufu okuyita mwoyo omutukufu ng'ajja mu bujjuvu bwe weewaawo newankubadde nga kyawandikibwa mu yokaana essula y'16 onyola 10 paka olw'15 nti ye omwoyo omutukufu bwalijja weewaawo agenda mu maaso n'okulabika ng'alitoola ku bya kitaffe kubanga ebya kitaffe ebya kristo n'atuwa ffe era ali bikula bingi eby'obwakabaka bwa katonda n'ebyo ebigenda okujja musabe omwoyo omutukufu atumibwe kubanga bayibuli emwogerako mu zabbuli ya 13 atuma omwoyo gwe n'ebitondebwa n'asabujja amaaso g'ensi weewaawo bw'anaatumibwa bingi ebyali byazika ebigenda okutondebwa ng'enjiri ey'amazima enjiri obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu mu bwakabaka bw'omu ggulu era agenda okuzza obujja enjiri obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu mu bwakabaka bwa katonda obw'omu ggulu era yeewuuyo ajja n'amaanyi amangi n'omusaba bw'osaba n'amaanyi amangi ng'ag'ebigamba bannabbi ebikola by'abannabbi ebikola by'abatume akubisemu emirundi ebiri omwoyo w'amazima genda mu maaso n'okumwaniriza omugambe gwe buyinza bwa katonda gwe buyinza bwa katonda obwogerwako wali mu Peter ekyokubiri essula esooka n'olunya olw'okusatu bayibuli ng'egamba nti obuyinza bwe obwa katonda bwe bwatuwa byonna bye twetaaga mu bulamu buno ne mu kuweereza katonda ne mu kwongera omutegeera utegeera kino nti obuyinza bwe obwa katonda ye mwoyo omutukufu nga mu zakariya essula ey'okuna olunya olw'omukaaga bayibuli egamba si lwa maanyi si lwa buyinza naye lwa mwoyo wa katonda obuyinza bwe obw'omwoyo omutukufu bwayogeddeko mu Peter ekyokubiri essula esooka olunya olw'okusatu nti obuyinza bwe obwa katonda bwe bwatuwa byonna bye twetaaga mu bulamu buno ne mu kuweereza katonda nti obuyinza bw'omwoyo omutukufu bwe bulabisibwa bugenda tuwa byonna bye twetaaga mu bulamu buno ne mu kuweereza katonda ne mu kwongera okumutegeera yaniriza omwoyo omutukufu kuba yayiriza byonna bayibuli yeemulaga mu lubereberye essula esooka olunya olw'okubiri nti ensibo yali njerere nayo etabudde tabudde omwoyo omutukufu yamaamira ku ngugu buzima n'ayawula ekizikiza awamu n'omusana weewaawo omwoyo omutukufu bw'alabisibwa enjiri y'obulimba ebadde yeetobese mu mazima g'ekkanisa ya katonda egenda kwawulwa omusana gw'ekigambo weyongere okwaka omusana gw'ekigambo kya katonda omusana ogw'okumanya katonda gweyongere n'amaanyi amangi agava eri katonda agatali mitingiddwa nagalabisibwa saba tosiba mumwa gwo katonda alindiridde okwanukula okw'okusaba kw'omumwa gwo jukira bayibuli yetugamba mu matayo 18:18 buli kitunasumulula ku nsi mukulu kigenda kusumulwa era olunyolo 19 neegamba babiri basatu olwanatula ku nsi ne bakanya ku nsonga katonda agendagenda mu maaso n'okikola olwayo tusukka mu babiri olwayo tusukka mu basatu tusukka mu babiri tusukka mu basatu tusukka mu babiri manya esala gy'osaba yeegatakuya muganda wo esala gy'osaba yeegatakuya muganda wo okola ekyenjawulo okola ekyenjawulo mu nsi okola ekyenjawulo mu nsi toziba mu mwago saba kubanga katonda akulindiridde wenga wa new generation wenga ali eyo ayagala katonda bayibuli ekutegeeza mu Yokaana 15 onyola omusanvu bwe tubeera mu ye n'ebigambo bye nga biri mu ffe tusabe kyonna kye twetaaga kinaatukolerwa so totya kwotinga ebyawandiikibwa kwotinga ebyandikibwa mu ssaala yo kwotinga ebyandikibwa ati isiti ebyo byajjukirako n'ebinaabibiri oba bisatu binaakola obujulizi mu ssaala yo n'ebinaabibiri oba bisatu binaakola obujulizi nti essaala esabiddwa eri mu byawandiikibwa eby'amazima saba majors saba omwoyo omutukufu saba omwoyo omutukufu ake saba omwoyo omutukufu nga tuyita mu njiri atule mu bantu mu magezi mu kutegeera mu kuteesa mu kumanya mu musana omungi ogw'okumanya mu musana omungi ogw'okutya katonda okukyawa ekibi n'okuyamba abangi okuba mu kibi amaanyi amangi ak'omwoyo omutukufu galabisibwe age katonda agatakoma agogerwako wali mu kubikulirwa essula 19 nyola mukaaga ye katonda omunipotent katonda alina amaanyi agatakoma amaanyi agabona wonna leka alabisibwe omwoyo we era omigoyo y'abatume essula ey'okubiri onyola okusatu bayibuli emwogerako leka abatume essula ey'okubiri onyola okusatu n'olwokuna weewaawo okuva ku lisooka paka olwokuna newabeerawo ekikankami ky'amaanyi ku lunaku olwa pentekooti nti bonna ne bajjako ennimi ng'ez'omuliro ne bajjuzibwa omwoyo wa katonda weewaawo mwandirise nga ku lunaku lwa pentekooti yeekubisemu emirundi ebiri mu dabo posoni ey'amafuta agalabikira ku nnabbi erisa yongera okusaba kuulwo nakinoomo ku lwa new generation omulimu omupya ogulina okumanya katonda okujude kulw'ekkanisa mu uganda kulw'ekkanisa mu nsi yonna kulwa uganda eyayitibwa kulwa amawanga gonna ne kulwa ensi yonna saba omwoyo alabisibwe saba omwoyo alabisibwe kubanga tumanyi ensi neweba yakuleka kibi ensi neweba yakuleka kibi omwoyo omutukufu alina okubeerawo kubanga yalumiriza ensi y'ekibi yalumiriza ensi y'ekibi obutuukirivu n'omusango ayi kabakabakabaka kwaniriza omwoyo wo bayibuli gweyogeddeko bikolwa by'abatume essula ey'okubiri onyola okusatu paka olw'okuna ng'ebigamba ne bajjako n'ennimi ez'omuliro ne bajjuzibwa omwoyo wa katonda soma kitaffe omuliza bitubena omwoyo omubujjuvu ayogerwako mu Yokaana essula ey'14 onyola 15 paka olw'26 nti sibalekanga bamulekwa naye ndibatumira omubeezi omwoyo w'amazima ensi gwetayinza kutegeera kubanga temulaba naye mwe mumumanyi kubanga mumutegeera era mumulaba kubanga anaabeeranga mumwe anaabeeranga gye muli mwanirize mwanirize bayibuli ewogerako mubujjuvu bwe bikolwa mu kubikulirwa essula ey'okuna olunyolo okutaano tinendaba ettabaza 7 ez'omuliro nga zaaka mu maaso g'entebe ya katonda n'egyo gy'emyomusanvu egya katonda egituma mu nsi yonna yaniriza emyomusanvu egikola obujjuvu omwoyo mutukufu mu nnimi ez'omuliro ezo ettabaza 7 eziri mu kubikulirwa essula ey'okuna n'olunyolo okutaano yimusa eddoboozi lyo tokoowa 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 jjukira katonda yakusuubiza mu Luka essula 18 olunyolo 6 paka olw'8 ng'agamba nti mu Luka essula 18 olunyolo 6 paka olw'8 n'agamba nti taliddamu nti taliwaawo kutuukiriza essaala yaabo abamusaba ne kankano tagenda kulwawo mu bwangu ddala agenda kuba bayanukula esaleero mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu tosibamu omwagu musadde basiryo musadde basiryo samu akuliranya amaanyi muisemu akuliranya amaanyi mukoneko omugambe mweyongere okusaba muganda wange baira mulwanyi baira mulwanyi kona kwoyo akuliranye osobola omukwata ku mukono n'omwongeramu amaanyi osobola omukwata ku mukono n'omwongeramu amaanyi mugambe saba tosiba mukono gwo muisemu amaanyi mutambuza ave kowaali mutambuza omugambe gwe mulwanyi munange gwe mulwanyi mulembe guno gwe mulwanyi mulembe guno yesu abaliwo ku lw'eggwanga lino yesu abaliwo ku lw'ekkanisa eri mu uganda ne ku lw'ekkanisa mu nsi yonna kwata ku mukono gwoyo abadde anafuye kwata omukono gwoyo abadde anafuye bayibuli egamba wali eri mu baruumi tumunyweze emikono gyabwe ekibana giragaya tumunyweze n'amavivi akabadde gajugumira tomukkiriza kulegaya tomukkiriza kujugumira natayimusa esaara tomukkiriza kulegaya wakati mu lutalo wakati mu lutalo natusaba esaara esaara yeno esaara egenda okukola ebingi nga mu yakobo esuula eiri ey'okutaano olunyerere olw'ekumi n'esatu paka olw'ekumi n'omusanvu nti alemereddwa agende eri abakadde abakadde abalina okumanya namukubikulirwa esuula ey'okutaano n'olunya olw'okutaano paka olw'omukaaga omukadde n'afaayo n'agamba nti eyawangula empologoma ya yuda ow'omu kika kya yuda omulwanyi w'entalo n'alabika nga yatibwa ng'alina emyoyo omusanvu ng'alina amaaso musanvu amayembe musanvu n'amaaso musanvu emyoyo musanvu egya katonda ogyo egitumwa mu nsi yonna yaniriza emyoyo musanvu nage maaso ga katonda omusanvu agatumibwa mu nsi yonna gasookere wano gasookere ku gwe gasookere kanisa ne generation gasookere mu kanisa mu uganda gabune ekanisa mu nsi yonna ekisibwa omwoyo w'amagezi ekisibwa omwoyo w'okutegeera ekisibwa omwoyo w'okuteesa kwa katonda ekisibwa omwoyo w'okumanya katonda ekisibwa omwoyo w'okutya mukama okukyawa ekibi omwoyo w'amaanyi amaanyi galabisibwe amaanyi galabisibwe galabisibwa naago galabisibwa mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu omwoyo mutukufu ayimusa omutindo ayimusa omutindo bayibuli egamba mu isaaya ni sitaani aliyimusa enfuufu katonda akuyita mwoyo we n'ayimusa omutindo wuyo ayimusa omutindo ayimusa omutindo ayimusa omutindo katonda omulamu akomyewo wakati mu nsi katonda omulamu akomyewo wakati mu nsi okuyita mwoyo omutukufu okuyita mwoyo omutukufu haleluya 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 yongera okusaba yongera okusaba tokkiriza nafuwa tokkiriza nafuwa tambulako emabega onoonya aliyo anafuye tambulako emabega onoonya anafuye muzemu amaanyi ng'osinziba mu baruumi bayibuli weegamba niweesa emikono gy'oyo ekibere kiragaya n'amavivi akabadde gajugumira ganywese mukwata musore muyimuse mugambe saba saba katonda aliize okusaba kwo katonda aliize okusaba kwo katonda aliize okusaba kwo katonda aliize okusaba kwo okutuma omwoyo omutukufu okutuma omwoyo omutukufu bayibuli ekamba mu lubereberye esuula ey'okuna ne bazaala omwana ne bamutuma enosi nti mu biro ebyo abantu ne batandika okukaabirira katonda mu biro ebyo abantu ne batandika okusaba n'ebiro bino abantu bazeeyo okusaba ensaala entuufu katonda azaana awulira bayibuli egamba mu isaaya abiri mu mukaaga ongere kumi n'omukaaga nti lwe balabye ennaku ne bazze ne bakaaba ne bayiwa okusaba kwabwe ne balabye ennaku ne bayiye okusaba naye ensaala zaabwe tezaaleeta bulokozi naye waliwo essaala waliwo essaala gy'okola waliwo essaala ereeta obulokozi essaala ekola ebingi essaala ekola ebingi gy'oba osaba saba essaala ekola ebingi saba essaala ekola ebingi saba essaala eyereeta omwoyo omutukufu mu nsi saba essaala ereeta omwoyo omutukufu wakati mu nsi nikoobe abatume essuula ey'okuna farawo bweyayiganya ekanisa bweyayiganya ekanisa abatume ne bakuŋŋaana ne basaba essaala nga bagamba mukama nti weewaawo era osumule amaanyi amangi tubulire enjiri kumaanyi amangi kubanga farawo wamu n'abayiganya omulenzi wa yesu kristo abaadudda ku nsi naffe babadde batuyiganya nga tebatuganya kubuulira njiri ey'amazima naye mukama otume omwoyo omutukufu n'amagero mangi n'ebyewuunyo the mass no kora erangiria bulwe mumanya match saba 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 kena masoim sadolos uchanga rubanga rwachi uchanga chibatika olwalero ulira 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 sare ulira sare imusuwa ulira sare duka kuna mrodo ulira sare duka kuna mrodo yakatoda ulira sare ulira from kamato duka kuna mrodo yakatoda mulinye ya yesu mana akatoda osumulwa rwido abadali no mudoko nakuganya furume debos kwata kudobos kwata furume umido ulira debos ngarifu omema duka kwa kusumulwa akusumulwa bulako asumulwa bulako asumulwa bulako mfiana masara ndukuvu asumulwa mumwako akosa kamako akosa kamako okumuli angiri musio na eyama suma okumuli angiri eyama suma okusama sara nori miya sidukia mwini elia yesu umana akadono mlamu bible ye kama mwisa suwe kuminemu orinyo roso kano kumi ntino watu tumwe wa mkama alibe la kubo omwe wa magesu omwe wa kutagera omwe wa kutesa omwe wa mani omwe wa kumanya omwe wa kutia mkama tumanirisi tumanirisi yanisa omwe wa magesu yanisa omwe wa magesu akari mchikambu bible ye mwagera ku mwere miya esuwe mnana onyoro mnana pakoro mwenda ntumanga baka andi mchikambu chakatoda magesu chakari mbo sababaya wa magesu akari mchikambu amune mufi amune mkanisa mwikwenda amune mkanisa musiona amune mwikanda amune musiona amune musiona omwe wa magesu amagesu akari mchikambu amagesu akari kula emisuji eto kutonda gunesi eto kutonda waku walia eri mungere sura eyo kusatu onyele kumuna mkaga pakoro abiri mwore mu mtina magesu yasa msingi jesi sababaya wa kutagera sababaya wa kutagera omwe wa kutagera tukwanirisa 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 okwasagaje ekigambo kyakatonda ekiragiro kukiragiro ekiragiro kukiragiro olunyiriri kulunyiriri olunyiriri kulunyiriri mudagano empya nekade kwasaganya mukama namu Isaya esura eyabiri mu munaana onyola mwenda paka kumi nesatu wewagamba omwoyo wa kutegeera anigwolitegeesa anigwolimanyisa ebibuulirwa era anigwolitegeesa n'ogamba kubanga kiba kiragiro kukiragiro ebirago bibiri ku bina kweri n'okudda waguru kweri ebigambo byo kweri ebiragiro byo bibuna mu nsi yonna era lunyiriri kulunyiriri lunyiriri kulunyiriri enyiriri bbiri kunya n'okudda waguru mu kigambo kyekiwulirwa obanga bya muguru obanga bya ku nsi obanga waguru w'eggulu era walukatonda wali katonda okuva mu ndagaano empya n'endagaano enkadde mukama okutegeera kulamusibwe okutegeera kulamusibwe omaye okutegeera alamusibwe mukama mu kanisa yonna mu nsi yonna mu nsi yonna okusokeredda mu uganda mu nsi yonna mu nsi yonna mu nsi yonna olyoke okwate buli babbi abadde beekwese mu mazima ago mukama bayibuli egamba wano mu Isaya abiri munaana kumi nasatu nti kigenda ekigambo kya mukama kyekivudde kibajjira kiragiro ku kiragiro kiragiro ku kiragiro ebirago bibiri kubina n'okuddaku lunyiri kunyiri lunyiriri kunyiri enyiriri bbiri kunya n'okudda waggulu olwo ndo wano kano wali katodo mu ndagaano empya n'enkadde bakwatibwe bamekebwe basuulibwe ababadde beeribise obutuukirivu bwo era kituukirire kyebayogera mu malaka esula ekusatu kumi na munaana niwe mulidda ne baawula aweereza katonda n'atamuweereza omutukuvu n'atali nekankana omwoyo w'okutegeera tukwanirisa twanirisa omwoyo w'okuteesa omwoyo w'okuteesa omwoyo w'okuteesa omwoyo w'okuteesa kwa katonda omwoyo owebiro n'ebiseera bayibuli gweyogerako nate mu Isaya nate wali eri mu mubuulizi esula ekusatu nosooka bakola okusatu nti buli kigambo na buli kigambo na buli kintu wansi w'enjuba kiriko ebiro n'ebiseera kiriko ebiro n'ebiseera kiriko ekiseera kyakyo yaniisa omwoyo w'okuteesa omwoyo w'obunabbi anaatubikuliranga ebyaliwo waggulu w'eggulu ebiriwo n'ebyo ebigenda okujja mu linnya lya mukama waffe yesu omwana akatonda omulamu yaniisa omwoyo w'okutegeera yaniisa omwoyo w'okuteesa yaniisa omwoyo w'okuteesa yaniriza kaya maaso omwanirize seeri gweyo wekka naye nga ndi generation n'ekanisa mu uganda n'ekanisa mu nsi yonna nga uganda yayitibwa ku mawanga gonna nga ensi yonna ejjusi kufuwa kumanya kwa katona kisubizo cha katona chukukire bagiri yegamba wewawo yamiso moyo wa mani moyo wa mani kusoka vyo na kusoka ya tunabakuwa nisa moyo wa mani tuwanizo moyo uwa kumanya katona moyo kumanya katona ilana yeo geru wako mwisae sule kumilemu mwanyole kumili moyo kumanya katona katona sindiko msama omoji uwa geru wako waria ilimu takoliso echo kumili sule yokuna onyoro mkaga noro msafu nikatonda yara gira umusana omoji wakenga mchizikisha echizikisha echo ulimba wa sitani echizikisha echo kunyore njini echizikisha echo kutora mu echizikisha echo kuongera monjiri chonacha asuwe mamu sana ogwe chitiba cha katona umusana ugo kumanya echitiba cha katona umasoka kristo echisubizo cha katona chitoka chituki ire nama ya subisa na agamba mtezeri chulo kumanya katona nama siwe ganjara kunyaja nama yisaya esure ya kuminemu onyoro mweda jiwari wakuruma jiwari wakusikirisha kurusozi wa nyumba ya katona kurusozi wa kanisa kumanya esere chulo kumanya katona nama siwe ganjara kunyaja ya misomo ya kumanya areto msana omoji omusana kwa chikamba cha katona omusana kwa chikamba cha katona omusana kwa chikamba cha katona omoji wake nakule to kumanya katona kutube na itu bibache na mahawa kuku esure ya kumiri tonyore kumirinya paka noko kira mtesai jure kumanya esu bibache mkama kama zi mkagara kunyanja wewawo manuri ze
kam him
yaniso moyo kumanya yaniso moyo kumanya mana kisubizo cha makaba maria ringa yogera mchitabe cho kubara ndiwe wawo nawe ndiwe mramo ese eri tuyo kumanya ndiwe cha makaba kama zimeganga na kunyanja era yogera mwisaye ya makumi ana onyoro kutano na kamba nawe ndiwe mramo ese tuyo kumanya katonda kama zimeganga na kunyanja era bino mbili bona bali chilabira wa mawu yaniso moyo kutia makaba yaniso moyo kutia makaba yaniso moyo kutia makaba Bible ya mwogera ko Isaya 11 mwenyoro kubere tomoyo kutamba kama alibera ku yoyo kuchawe chibi Bible ya kama walieri mwongere sura ya 8 mwenyoro 17 tomoyo kutamba kama kuchawa chibi kuchawa chibi kuchawa chibi kuchawa chibi kutamba kama kuchawa chibi moku yamba abantu okuba mu chibi na mwongere 16 mwenyoro mkaka ina Bible ya kama ya moyo yo alimisa sechi tukirifu na msango na myokada esule 16 onyoro kutano pakore kome tomoyo wa masiba omoro mubeshi arija arinumise sechi tukirifu na msango na karumirise esaye chiri tukirifu na msango arumise sechi tukirifu na msango tukwanirisha tukwanirisha omoyo wa mkama tukwanirisha 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 Welcome the Holy Spirit. We are welcoming you. High respect in your fullness. The spirit of wisdom, the spirit of understanding, the spirit of counsel, the spirit of knowledge, the spirit of fear of the Lord, the spirit of might. We are welcoming you with your mighty power. Exceedingly power. Exceedingly power. We are welcoming you today. We are welcoming you as the church of new generation with the full knowledge of God. We are welcoming you as the church in Uganda. We are welcoming you as the church in Uganda. We are welcoming you as the church throughout the entire world. We are welcoming you as Uganda, a nation called on behalf of the entire world. We are welcoming you today in the name of Jesus. We are welcoming you, Holy Spirit. We are welcoming you as the entire world. The entire world. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are welcoming you today. In the mighty name of Jesus, we are welcoming you today. Come back in your presence. Come back in the presence of the church. We bow before you. We bow before you. Welcoming you to lead us. According to Romans 8:14-16, it said, those who are read by the Spirit of God, they are the sons of God. But the Spirit Himself is our Spirit. All groans, say, Abba Father, send your Holy Spirit. Spirit. Send your Holy Spirit in the midst of us. Send your Holy Spirit. Abba Father, send your Holy Spirit in the midst of us. As in Acts 2, Acts 3, 4, he said when the Spirit came on them, they spoke in tongues, they spoke in different tongues, that we may speak the tongues of the entire world, to preach the entire world. In the name of Jesus, we welcome your Spirit. We welcome your Spirit. Come in us. Come in us. We are your temple. We are your temple. We are your temple. We are your temple. According to Corinthians 3:16-17, that we know that we are the temple of the Lord and the Spirit of the Lord. Dwell in us. We welcome you. We welcome you. That you be in us and over us and on our side. According to John 14:15-17, that when he will come, he will be in you and he will be on your side. He will be on your side. Welcome your Spirit. Welcome your Spirit. Welcome your Spirit. Welcome in mighty power. Welcome you with so mighty power. Mighty power. And the creation, you created me with mighty power. Welcome you. Because according to 1 Corinthians 2, verse 4 to 6, we demonstrate the Spirit of the Lord and his power. We want to demonstrate him the Spirit of wisdom, the Spirit of understanding, the Spirit of counsel, the Spirit of might, the Spirit of knowledge, the Spirit of fear of the Lord. Welcome you, Lord. Welcome you, Lord. On behalf of the church in Uganda, on behalf of the church of the entire world, on behalf of Uganda, on behalf of all the nations, of all the nations, language and times, welcome your Spirit. 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 Come back. Come back in the midst of us. That it may not be said again. It may not be said more again. According to Isaiah chapter 63, verse 11 to 14, that where is the Lord who did put his Spirit in the midst of them? They will never ask it again. They will never ask it again. Because now you are revealing your much wisdom, your much understanding, your much counsel, your much knowledge, your much fear of the Lord, your mighty power in the middle of the servers, and your hand, mighty hand, the mighty hand of the Lord is moving now with our hands. Whenever we shall raise our hands, the Spirit of the Lord, the hand of the Lord shall be there. Whenever we shall lift our hands, the hand of the Lord shall be there for us. The hand of the Lord shall be there for us. We magnify you. We glorify you, Lord. We lift you. We lift you, Lord. We magnify you. We sanctify you. We give you honor. We give you honor, Lord. Oh, Lord. We thank you for this day. You're wonderful. Wonderful day in the entire world. And we are coming in for the second phase. This is your final work in the world. Brace your final work in the world. Brace it with great understanding. Brace your final work. God is worldwide promised to call upon Uganda. God is final work on planet Earth. The greatest and last revival and restoration on the world. Brace it with much and great double wisdom, double understanding, double counsel of your word, double knowledge of your word, double fear of your word, double power, your church, Lord, empower your church, Lord, not here in your generation only, but all the church in Uganda, the entire church in the entire world, and the nation of Uganda, and all the entire world. We welcome you, Father.
Father, we're going to come back. In the second phase of prayer, after the service, the second, we shall get back, Lord. We
will
come, host of angels serving us, to move on to pray. The gift of your service, Lord. The apostles and the pastors.
abayinsibwa n'okumanya n'okutegeera okungi era tujja okujja okusabayo era obugabirizi bwonna obuyise mwoyo
omutukuvumalayika
ababatukuvuwebala tukkiriza okusaba kwaffe
mukama
mu linnya lya mukama waffe yesu kristo mwana wa katonda
omulamu.